Ano musaza Kyaddondo, Minister wa Buganda, avunaanyizibwa ku byenjigiriza oweekitiibwa Kotwidda Nakate Kikomeko, asimbudde abasaakaate abasoose okwolekera ku ssomero lya Homes Darling Gayaza, ekisaakaate eky'omwaka guno kigenda okubumbujjira era abazadde abatannaleeta baana abakoowodde. Omusasi waffe Musi John Katwe Bisingawo.
Kasujju oweekitiibwa Israeli Maaso Lubega okwogera bino yasinzidde ku
olwaleero ekisaakaate kya maama Nnaabagereka nga kitandise mu butongole ng'abayizi basimbulwa okwolekera eGayaza gye bagenda okumala ennaku 10 nga batendekebwa nga bagunjulwa mu bintu eby'enjawulo. Minisita w'ebyenjigiriza ebyobulamu era avunaanyizibwa ku ofiisi ya maama Nnaabagereka oweekitiibwa Kotwidda Nakate Kikomeko asimbudde abasaakaate era ttiimu ezisooka zimaze okwolekera gye bagenda okuba nga bagunjulirwa.
Obadde mulungi ate nninda kiki abakyali eyo musibe engugu abaana tubatwale ate maama abatendeke mu nnaku zine 10 eziddirira. Ekigambo ky'obuntu bulamu kikulu nnyo, ekigambo ky'okuba nti abaana batebenkevu mu mitwe, ebyo byonna byonna maama agenda kubikwatako mu nnaku zine 10.
Ekisaakaate kino kyetabuwamu abaana abato wakati w'emyaka 6 n'emyaka 10 na 8 era nga kitambulidde ku mulamu ogugamba nti ensibuko y'obumalirivu okweyamba obuntu bulamu mu kutebenkeza obwongo. Abasaakaate ab'enjawulo obogeddeko ne Kyabbassa batubuulidde bye beesunga mu kisaakaate ky'omulundi guno. Lwaki 8 8 CBS FM Radio Lwasa Mayinja, Munnanda gwe Musisi John.